bazou, bege. Pise papa, pise 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 bazou, bege. Minangithanda lene sizweni, minangiyoqonywa lene sizweni. Angibonile intombi emazweni, bayibuza ngomile, ayiyona iqoshile. Bayibuza ngonile, ayiyona iphumile. Mangibona iyamwezela yona phele.
I only come.